emzuzini wodwa ugcwalisa petrol. Kolandelayo ugijimela ukuyositholela izimoto zakwa BP ezingama limited edition. Manje i dashboard isiveza umgwaqo wemoto yomjaho.
Baba, nami ngiyayifuna.
Ngisho nengane seziyayihalela. Gcwalisa isikhathi ezine ngo 500 rand noma ngaphezulu bese uswipe amacard eSmart Shop nama BP rewards. Ngalokho uzobe usuqala ukusiqoqela zonke izimoto ezingu 6. BP, everyday brighter. Kunemgomo nembandela.